Ndine Mike Mulongo tindakula ndirani ku program ina ya ngwe ngwe ngwe. Awa ndi ma program apa dera amene tikukufurukuzirani zambiri zokhudza zipangizo za magetsi a solar zimene zikugulitsidwa ndi makampani osiyana siyana mdziko muno pansi pa ntchito kapena project imene boma kudzera ku nduna wa zamphamvu anakhazikitsa. Tsatirani programu iyi mwachidwi chifukwa kumapeto kwa programu iyi tikufusani funso ndipo mukayankha molondola ndi kuchita mphumi mudzalandira t-shirt yokongola ya ngwe ngwe ngwe. Program ya lero ndakutengeraniso ku Zuwa Energy tikhala ndikuyenda makampani angapo amene tikhale tikumva kuti kodi zipangizo zawo akugulitsa pa mtengo wanji, kodi pali ndondomeko zanji zimene munthu ungathe kugulira, kodi ndi cash straight kapena utha kuhafulako pang'ono. Tikufuna kuti tiphunzire zimenezo kuchokera kwa Winston Ngwira amene ndi mmodzi mwa akuluakulu kuno ku Zuwa Energy amaona ndi nkhaniso za malonda ndi zinazotero. Takula ndani program yathu yalero
azikomo kwambiri
ndiye tambotikumbutsaniso kuti kodi mukuti chipangizo chimene mugulitsa mu ngwengwengwe dzina lake ndi chani?
Chabwino, mu ngwengwengwe project imene itigulitsa katundu muwiti.
Okay.
Oyamba ndi ngwengwe 3, wachiwiri ndi ngwengwe 2.
Kusiyana kwa ngwengwe 3 ndi ngwengwe 2 ndi chani?
Kusiyana kwake tikungosiyanisa mababu kuti ngwengwe 3 ini mababu atatu, ngwengwe 2 ini mababu awiri. Ndithudi
ndiye munthu akufuna kugula ma ngwengwengwe amenewa 3 ndi 2 mitengo yake ndrama zingati?
Chabwino, ngati munthu akufuna kugula tingwerekeza ngwengwe 2 ndekuti no amene deposit yake angukhala ndi 16,000 bwanzi pa wiki ndi 2,000 fede kwaja pamene yose imakwana 121 pa 12 months. Pamene ngwengwe 3 ndekuti angukhala ndi deposit ya 18,000 pa wiki yatumalipira somuna 2.5 chakuti pa mwezi imagwa cha ma 10,000 yose kuti dzate ndi 149,800 zinthu zochipa ndithu sikuti
zioneka choncho
sikuti ndizodula yayi
ndiye kwa munthu wino wake kuti ine ndimachisanzo ndalima soya wanga ndalima na ndolo wanga ndili ndi ndalama yoneka kuti yokwachuluka ndithu tofuna ndingogula pamodzi titanepo basi mwina mudzingo ndiyang'anira kuzija mmatiza warranty zichi ndi ndalama zingati ngwengwengwe 2 ndi 3
ngati munthu afuna kugula kamodzi nkamodzi ngwengwe 2 akupita pa 95,000 pamene ngwengwe 3 ali pa 118,000 ndekuti amene kamodzi nkamodzi basi iyeyo ndife tathana katundu tikamuyikira mnyumba.
Kwa munthu onena ona kuti akufuna kuti kupereka pang'ono mmanena kucha.
Yes.
Zomuyenereza zake ndi ziti wina aliyense athakungobwera munthu sangangochoka ku Zambia kuzangogula kuti aine ndizipereka pang'ono 18,900 kutenga ngwengwe 3 kumapita ku Zambia.
Okay, choyamba chonena kutino zinthu izi timagulisa kwa mzika timafuna so kuti munthu ukhale ndi ID. ID imaonetse kuti iwe ndiwe munthu woyenerezeka kuti nokhale ndi katundu amene komanso timafuna tidziwe pamene umakhala. So zungukumana panjira basi nkutenga ayi so kwambiri ifeyo m yatu ndingofuna kuti no almost aliyense mmalawi aone kuti no atha kukwanitsa kugula katundu ameneyo kumalipira pang'ono kulanthauza kuti no atha kumapanga zinthu zina komanso akulipira katundu ameneyo
akuti ali ndi ngwengwengwe 3 ndi ngwengwengwe 2 3 yo ali ndi mababu atatu, ngwengwengwe 2 ali ndi mababu awiri ndiyakuna kuti pa ngwengwengwe 3 mukhoza kungomugula pa 118,000 kwacha ndekuti 118,000 kwacha mwapereka mutenga chipangizocho mupita mwathana ndi Azuwa ngati chilichonse chingachitike pa zaka ziwiri ubale ndi Azuwa kuti sonate adzikhalabe akukuthandizani pamene mukufuna kupereka pang'ono akuti ndekuti kungokhala ndi 18,000 kwacha yokha akakuyikira ndi nyumba mwanu ndekuti pamwenzi 10,000 kwacha muzikhala mukumapereka kumakwana miyezi 12 mwathana nawo Azuwa kwina kwakungoyang'ana kuti kodi china chake chitachitika akusunzumirani kumeneko ndipo zonse zabwinobwino ngwengwengwe 2 akuti kungokhala 95,000 ndekuti mutenga pakamodzi cash ndekuti pa zaka ziwiri akukuyang'anirani kuti kodi mugwiritsa bwanji ntchito chipangizo chani koma mufuna kuti muzilipira pang'ono 121,500 ndekuti pamwenzi 8,800 mukulipira miyezi ingapo imene angakupatseni chinthu chija mwaombola gulani chipangizo chanu lero kuti muone ubwino umene umadza kamba kukhala ndi chipangizo cha magetsi a solar. Ndili ku StarSat mu mzinda wa Lilongwe tufuna kuti tiinvesto kuti mitengo yao ya katundu wao wa ngwengwengwe kapena kuti zipangizo za sola zoonikira nyumba mwanu andi mitengo yotani. Takulandira Miracle mu program ina ya ngwengwengwe. Mitengo ya katundu amenali apa ikuenda bwanji kwa.
Okay. S35 72,000 amabwera ndi sulavaniyo ya Edwards mababu adadu kumaso vocha jirafoni kumaso pamino malumikizira mababu kuti ayake ndithu nyumba
yetu. Katundu wachiwiri iyu,
katundu wachiwiri iyu amene timamucha A40 ali pa 99,000 kashi amabwera ndi paneo ya 10 watts mababu adadu vocha jirafoni kumaso malumikizira mababu ndithu. Yes. Katundu wachitatu ndi S50 amene amabwera ndi 10 watts panel ochajira phone wireless komanso voyika flash ngati munthu amatha kukonda kuvera nyimbo zosiyanasiyana zomwe zimatha kukhala flash ndithu ndi mababu atatu.
Amene pakashi ino ali pabwanji?
Amene pakashi ali pa 129,000 ndithu.
Ndiye munthu akudikira kuti mwina mteza wake kapena mbeu zake zije kutsogoloko koma mwina ali ndi kanga chepe kuti ayambire adzipereka pang'ono pang'ono. Dongosolo lake adzipereka motani katundu wese aise paikhapaya
pangongoli sana yambe wa 72 uyu ndi kashi chabe
amene akugulitsidwa pa kashi 72,000 kwacha anthu sakuloledwa kutenga pangongole pakali pano chabwino. Amene akuloledwa pangongole ndi
99,000 yo ndi pangongole ndi 187 amafunika akhale ndi deposit ya 15,000 kwacha akapereka 15,000 kwacha katundu amatenga ndikumalipira pa mwezi o pa wiki. Pa mwezi ndi 12,000 kwacha pa wiki ngati angapezi pa ndrama pa wiki ndi 23,000 kwacha.
Uyu katundu womalizayo imene ili ngati pisi yomaliza kuno ku Starsat imene imakhala ndi wireless ili ndi manyale zitatu ili ndi panelo ili ndipo chajira phone amene iyi kuti munthu utenga pangongole mtengose ndama zingati
ni 205
205,000 kwacha.
205,000 kwacha.
Kwayambirira kuti munthu mukamuyikire apereke ndama zingati
15,000 kwacha ndeti atenga katundu ndikupita naye ka agent wathu akanthandiza kuyika ngati yese angakwanitse kuyika yekha yetu.
Umagwiritsa ntchito uku pa mwezi wina losa kupereka ndama zingati pa mwezi?
Pa mwezi ndeti azipereka 15,000 kwacha kwa miezi 14 yomwe ili chaka ndi miezi iwiri
kuti akazamaliza pamenepopo kulipira kwinako akugwitsa ntchito lere
akugwitsa ntchito lere kalundu ndeto watenga basi ngati metiri nyengo ino ya mvula anthu ambiri chidwi chawo kwambiri chimakhala ndeti kuminda ndeti katunduyu amatha kutenga ndomalipira pang'ono pang'ono ukusakuyangʼanaso zakumunda osakhaso ndi nkhawa zokuti ayi mwina joseko ndirama pang'ono tipite tikagule kendulo pamene kendulo umatha kugula ngati ziti tsiku ndi tsiku ndi akawonkhetsera ndama yogulira kendulo ya tsiku ndi tsiku ndi kukhala ndi katunduyu amangatibula kukhala ndi katundu chifoti uyu ndeti ndi pamwezi komanso ukangolipira kwa chaka ndi miyezi iwiri katundu ndeti basi atenga akhala naye kwa zakazaka ndithu.
Ndili ku Rikapo Solar Systems kuno ndithu kuli katundu wankhaninkhani wa mungwengwengwe komanso anthu ena amene angakhale kuti ali ndi kuthekera kupezanso angakhale zopitirira pa mulingo wa katundu wa zangwengwengwe ndi ndikufuna kuti ndicheze ndi Charles ameneso ndi modzi mwa akuluakulu amene amayendetsa za katundu kuno. Ndikufuna kuti ndibvetsese kuchoka kwa iwe makamaka kuyambira ndi amene ali mu ngwengwengwe akugulitsidwa pa mtengo wa ndrama zingati?
Choyambirira katundu amene ali mungwengwengweyu tumupereka pakashi komanso tumampereka pachaka tuanthu zoti pakachakapo munthu amatheka kumapereka pang'ono pang'ono kumbali ngati ya mtengo wake pakashi ameneyu ali pa 130,000 kwacha.
Munthu wagulitsa soya wake wagulitsa ntedza wake ali ndi 130,000 kwacha abwera kudzatenga pakamodzi ameneyuyu pankhani ya ndalamazi wathana ndi Rikapo
pamenepo angupereka 130 pamenepo ndikuti wathana ndi ifeyo timanyamula katundu kukamangirira ndi chabwino chake ndi chakuti sikuti timangogulitsa kokha iyayi komanso timamangiriraso katundu wathu
ulere sikuti kuti akayika kapa mwamba pambali
ipo panda kapa mwamba kaliponse bwana
woperewedwa matama alipira pang'ono pang'ono ndondomeko yake imakhala bwanji olipira pang'ono pang'ono
ndondomeko yolipira pang'ono pang'ono pamenepo imakhala pa 150,000 kwacha ndikutamayambako ndi 23,000 kwacha pinako ndikuti azipereka pang'ono pang'ono mfanano kupikira kuti wamalizano tengoce
Muntu akakhala ndi 23,000 kwaja katundu omumpatsa mukamuyiki.
Tikamuyikira ndithu.
Mwezi wati wosazilipira zinga?
Ndi 12,000 kwaja.
12,000 kwaja.
Yeah, yeah.
Kwa miyezi?
Kwa miyezi 12.
Chimene chiti chaka?
Iye.
Muntu wapereka 23,000 kwaja poombola katundu chimwe kamuyikira chiti chonse akugwira ntchito. Mwezi unalosa kupereka 12,000 kwaja chaka chatha. Ndiye kuti pamene popono kumapita nokokono. Ali ndi ndalama inaso yoti adzilipira kapena basi.
Ayi pamene pomakhala kuti ifeyo ndiyeyo ratana kwina akunde kuti tizingoonano kuti ino tizimuthandiza bwanji ngatali ndi mavuto ena kusula yake.
Muphoso umenemu muli chani ndi chani?
Mmenemu muli sula pane ndi ya 10 watts. Muli batteri ndi 24 watt hours. Muli mabubu awiri. Pomakhala so cable yochajira phone ndi maclip opangira installation tikamayika ma cables. Ndithu ndipo ke Jose makhala ndi zimenezo.
Ndomeko imene yolipira pangono imatchula kuti chani?
Ndimati pay as you go.
Pay as you go. Ndatokoza kwambiri Charles.
Neso ndayamikira kwambiri.
Kungokhala ndi 130,000 kwacha. Pakamodzi ndekuti mudzagula pakamodzi mutenga mudzagwita tsanchito kunyumba kwanu. Mwina mwachepekedwa akunena kuti ndi 23,000 kwacha yokha. Mutha kukapereka akakuyikirani katundu mudzipereka ndalama pangono pangono ukumugwiritsa ntchito. Ndekuti pamwezi pena pali pose 12,000 kwacha kwa miyezi 12.
Miyezi 12 meli chaka.
Ndekuti chaka chikatha 12 months yatha mupezeka kunaona kuti inuyo kwina kukatundu mwaongola ndi wanu mugwiritsa ntchito ana akuwerenga mnyumba komaso zina zonse mafoni akuchajidwa. Tili ku Yellow Solar ku area 14 munzinda walirongwe ndiye programu ya lero tatiti kuendera kampani zosiana siana kutiti imve kuti kodi zipangizo zao mungagule pantengo wanji kapena mungazipeze bwanji. Ndiye ndili ndi Paul Dumbi amene ndi modzi mwakulakulu kuno ku Yellow Solar. Inu katundu wanu amene mugulitsa mu ngwengwengwe project ndi wandalama zingati?
Solar iti timakamba ija ya Parkstart pakash ndiye kuti ndi 120,000 umbababu wake ndi anayi ndithu ndithu kungotenga ndekuti agent angobwera kumangirira kali wose kwikirira inu hade 27 ndikulipira mwathana nafe zimene munga machite nguti imbira phone mukatifunda pali muna pali vutona lake 3020
kwa ineno kuti ndikudikira kuti ntedza wanga ndikakolola
ya
kufuna ndizichita pangono pangono
pazaka zwiri pakusara amene indrama yose ndi 169,000 kwacha okay. Pa mwezi ndi 7,400 kwacha. Kwa miyezi 24 izakuwa na imene 100,000 kwacha.
Pamene potatana ndi Sparkstart?
Ndiye kuti biolite ndi wawuzi yatina wabuzofana nako izija mtengo wake ndi wofana naso.
Okay.
Pa cash ndi 105,000.
Ndiye wapangono pangono hii?
Wapangono pangono ndiye kuti pachaka imazakuwa na 162,700 mawai kwacha.
Amene ikugawidwa motani?
Imene ndiye kuti deposit asapereka ndalama yakwana 11,500 yachikoleyo yamba imeneyo. Pa mwezi 6,300. Pa zaka zwiri izakwana 162,700 mawai kwacha.
Akangopereka 11,000 chakuti inu mukamuyikira iye kumagwiritsa ntchito?
Akapereka ndalama ija ya deposit yamba ija tikamangirira alandira masiku sate kugwiritsa ntchito.
Akatero mwezi wina ulose adzipereka kanga chepe kati.
Pamene po adzipira okha kumene kuja 6,300 wacha.
Zikamatha zaka ziwiri waombola chiti chose katundu ndi wake.
Katundu uja ndi wawo. Ndikuti moyo wawo onse alibe na ife kongole kukhala moyo wabwino sekundi sekunali lonse.
Mwamba mitengo bwino lino. Ngati inuyo mwapeza ndalama pakamodzi mtengo wa kamodzi nkamodzi kumutenga kukakumangirira ni kunyumba kwanu ndikumaonikira nyumba mwanu popanda so ndima wina ulose okuzunguzani. Mukufuna mudzilipira pangono pangono mwai umene wonse ati ulipo akuyikirani mudzigwiritsa ntchito ndipo pamwezi wina ulose mudzikhala mukupereka pangono pangono pa zaka ziwiri mudzamaliza ndipo chipangizocho chidzakhala chanu opanda kulipira pamwezi wina ulose. Mukumverai ndi program ya ngwe ngwe ngwe. Ndili kwa tie Kasakula, ino ndi boma la Ntchisi, kumene kampani imene magulitsa zipangizo za magetsi a sola ya Solar Aid. Ili ndi midzi imene ikuyendetsa ku ntchito yofikitsa kuwala kuma midzi. anthu kumafusa kuti kodi zida zimenezi zimagulitsidwa kapena ndizaulere malingana ndi kampani ya Solar Aid kodi dongosolo lake nkhani yokhudza kuti munthu akufuna kuti akhale ndi magetsi onikira imakhala bwanji matila ndila kuno
takula ndani kwambiri
pachadzina licha
line ndi Dalitso Kudala amene ndikugwira ntchito ndi Solar Aid ngati program coordinator wa program imene ya Light Village kuno kuchisi
ndikufuna kuti ndidziwe chipangizo cha magetsi a solar chimene a Solar Aid mukugulitsa mamidzimu mumagulitsa ndama zina
anthu amangogulako magetsiwo kugula kwa magetsi kwake dongosolo lake ndilotele amagulako magetsi pa tsiku kwa maola 24 pa tsiku ndekuti ndi 70 kwacha koma ngati ali ndikuthekera kuti akhozopereka pa mwezi ndekuti amapereka 2100 pa mwezi imene atagwiritsa ntchito kuunikira komaso kuchajira mafoni
sikuti mukungulitsa chidayi
iya iwo asiti kuagulitsa koma tikuapatsa mphamvu imene akhoza kugwiritsa ntchito
ndiye chidacho inu mubwera nacho mwaulere mumuikira munthu yo mwaulere iyeyo azingogula maini
iyeyo akungoyenda kungogula maini tsi kuti athandizikire kuunikira komaso kuchajira mafoni
a Solar Aid ndikuona ngati muli ndi ndondomeko yanu yosiyana pang'ono ndi makampani ena fama kampani ena akumagulitsa chidachicha adzitipiriwa pang'ono inde kumagula mayunits komano mwina pakathaka nthawi mwina chaka kaya zaka ziwiri ndikumakha kuti anachaja mtengo chinthu chija ndipo ukakwana munthu uchamakha kuti sagula so mayunits adzingoonekera inuyo ndondomeko yanuyi munasankha yotere chifukwacha
ife ndondomeko yathuyi tinasankha poona kulingalira kumudzi anthu mmene amapezera tinabwera ndithu ndikupanga kafukufuku ndikuona anthu mmene amapezera ndrama kumudzi kuno komanso kodi ndrama zimene akuononga pamoyo wawo watsiku ndi tsiku kungofuna kupezako mphamvu yakuunikira pakhomo pawo komanso kuti atchanjire mafoni akuononga ndrama zochuluka bwanji ndiye titakakhala pasi tinaona kuti tipeze njira yoti timufikire wina aliyense kuti akhali ndi kuwala chifaifeyo ngati a Solar Aid cholinga chathu ndikufunitsitsa kuti kupita kwa dzaka wina aliyense m'malawi muno kaya ndi wantown kaya ndi wakumudzi akhale ndi kuwala kufunikira pakhomo pake
ndathokoza
zikomo kwambiri
pano tsopano ndicheza ndi Wezi Ngoma yemwe ndiona maprogramu kapena ntchito zosiyanasiyana ku kampani ya Green Impact Technologies timafuna tidziwe kuti kodi katundu amene mukugulitsa mu project ya ngwengwengwe mukumagulitsa pa mtengo wabwanji
katundu ameneyi agulisidwa pa 195,000 ndipo customer amatenga katunduyi pangongole yomwe angathe kubweza kwa miyezi 24 inuyo ngati muli ndi ndrama yonse mutha kutenga tikufuna kuti chifikire wina aliyense kusatengera kuti ndiopeza bwanji ndalama
ndiye kuti 195,000 mukunena kuti munthu adzilipira ndiye kuti pa mwezi akalipira 10,000 mati kuyambirira kenako pa mwezi unalose kwa zaka ziwiri pa mwezi azilipira ndrama zingati
pa mwezi azilipira ndrama yonse achepera 8,150 kwacha
chabwino ndiye mukunena na kuti anthu amene mukuwalola kuti atenge katundu amene pangongole kwa zaka ziwiri kulipira pang'ono ndondomeko imeneyi mumachula kuti chani
ndondomeko imeneyi timaitchula kuti pay as you go kuti katundu atenge apereke kundama pang'ono kwina kwa zilipira akugwisa ntchito katundu ameneyi nene pano kuti nyali zinde zilipo zambiri mwayi umenewu tisaphwanyane nawo amalala anzanga tiyeni tipeze nyali tonse tikhale ndi mwayi wa magesi komanso omvera radio mautenga osiyanasiyana kandi kumvera nyimbo komanso tichaje mafoni athu
akutero ndithu umenewu ndi ubwino umene mungapeze inu konse kumene muli tikupitirira kucheza ndi makampani osiyanasiyana pankhani ngati zimenezi nde ku Solar Energy ndikumene ndili ndikufuna kuti ndimve kwambiri kuti kodi zipangizo zawo akugulitsa motani komanso ndalama zingati a Martin Masia ndi mkulu wa kampani iyi.
System yambira imene tili nayo ndi ya mababu atatu imeneyi imabwera ndi mababu atatu akhoza kuchajira foni imeneyi imabwera pa cash 120,000 kwacha kugula 120,000 ndikuti basi suwenekaso kulipiraso pang'ono imene ndoti munthu wagulilatu kwa amene akufuna kulipira pang'ono paliso kuthekera amene amalipira pang'ono 6,700 pa mwezi kwa miyezi 12 mpaka 18 koma zimatengera kuti ngati mufuna munthu kulipira mwachangu ukhoza kulipira mwachangu ngati ukuona kuti nthawi inake kutengera ndi kantunda kamene munthu wasala nako kuti ungofuna umalizise kuti usalipireso pa mwezi zimenezinso zimatheka ndiyachiwiri imene tili nayo imene ndi ya mababu 4 pa cash ndi 150,000 malai kwacha kuma kulipira pangono pa mwezi ndi 8,500 kwa miezi 12 paka sunaisu miezi 18 umene iso kosa sukulipira ndithu pangono kuma kufika pantawi nake yomwe munthu kuona kuti ineyo ndingomalizisa then ukosa sukumalizisa noma kuisa ntchito
amene ali woyenera kupanga nawo ndondomeko yolipira pangono ndani ndikwina aliyese kapena pama chito ndakhala kuti ukhale ndi zokuyenereza kukhala pandondomeko ya pangono
palibe china chilichonse chimene chikumulesa munthu kukhala pandondomeko yolipira pangono ngati wafunisisa 6,700 kwacha pa mwezi ndikwanisa ameneyo ndi woyenera ndithu kuimbira phone number kuimbira agent kuti akhale ndi sola imeneyi azitha kulipira pangono
funa ndicheze ndi mkulu wa kampani imene yakumudzi kwale a witness Chisale so mungwengwengwemu tikuika so agent ma social institution mkati mzipataramu ikapanga set up ma structure athu ona kuti apapa mpamene pasi chajidwira malampu and the agent ameneyo ndi amene azipanga identify ino anthu ozungulira dera limene lolo kuna kuti athe kupanga nawo benefit program imene ifeyo approach yathu ndiyosiyana ndi makampani ena amene akupangira kuti ndi makategori atatu yoyamba ndionera kuti tikulola anthu atha kumabwereka even pasiku ndi kandrama kochepa machisanso 150 kwacha kuna kuti ngati mamizi mwathu muthawi zina mmakhala timati market day nde ngati kubwera anthu ozachita malonda nde akufuna kugwisa ntchito kuti ninyali zathu akhonza kugwisa ntchito obwereka pasiku approach yachiwiri ndiona kuti kugwisa kwa anthu amene ali pa contract ya pamwezi ndiona kuti akhonza kumabwereka mwezi ukatha ndikumalipira ngati mene timalipirira ngati madzi magisa isikomu fee yathu ili between 2,000 and 2,500 imene tikupanga provisiona kuti timgwiritsa ntchito mu jenimu then tili ndi kategori yomaliza imene tikuti lento to own athe kukwanisa kubwereka machisanzo miyezi 12 kumakhanga atakupanga down payment akamapereka pa mwezi pacha akamapereka subscription ija pomaza ta miyezi 12 azakhalaona kuti azatenga product ija including yao including panepo nde kuti tizapasa solar panel yake ona kuti atenda kumakachajira kunyumba kwawo approach yathu ndiona kuti tikufuna kugwirisa ntchito mphamvu zimene sizikugwirisidwa ntchito malo amene tinayikamo mphamvu zathu za zuwa nditi kuno kuvita right kuti ndithe kucheza ndi modzi mwakulakulu akuno atifuto kuzeri kuti kodi niyo mukufuna chipangizo cha kuvita right mukhoza kuchigula pa mtengo wa ndalama zingati
tukamba kuti tindi zipangizo mitundu iwiri imene ina ndi mababu awiri ina ndi mababu atatu so ya mababu awiri imene pa cash munthu ukhoza kutenga pa ndalama yokwana la 155,280
koyambirira pa mamine ya awiri wa apitipita zingati
so imene iyi kuti atenge pa ngongole ya mababu awiri ayenera kupereka 14,000 kwacha akangopereka 14,000 kwa chandi wayambapo amene azilipira akupita chitsogolo
mwezi wina uliwose ndama zingati
imene iyi ya mababu awiri akuzolipira 2,548 kwa cha pa mwezi ndi kuti kuchokera apo akasankha pa wiki ikhale yotsikira koposa pamenewa ndithu
pa mwezipo miyezi ngati
amene yakukhala ndi miyezi imene tikuti ndi 12 because wachi 13 utimakhazo kuti tampasa kale token imwe yaonekera yes
Sono iyi ya mababu atatu iyi manena kuti cash yose ndi ndama singa?
Imene ya mababu atatu ndinena kuti cash yose akalipira cash imakha 155,280
watenga chida kumapita
watenga chida chake nkumapita okay. ndithu
koma kufuna kuti pangongole koyambirira yamba ndi ndama singa?
Pangongole imene ya mababu atatu yose ndi 14,000 okay. imene ya mababu 14,000 pakamuzi andikwina koseko azilipira amene timapangira kucha kuti akhoza kumalipira ndinena kuti 364 kwacha pa tsiku kapena sankha kupanga 2,548 kwacha ichi yomwe ndi apa mwezi so timafuna tiapase anthu aufulu ndithu kuti azitha kulipira amene apezera ngati mwapanga business lero mwapeza kandrama kambiri mukhoza kusankha kuti ndilipira yapa mwezi yonse imene ndi 10,000 chakuti kapena musankha kuti yayi tilipira 2,000 yapa wiki ndrama yachepekerako tilipira 300 chakuti yapa tsiku ndikuthekera kuti anthu amene timapeza mosiyanasiyana tithe kukwanisa kulipira magesa amenewa apo tikuyenda kupita chitsogolo
akutero Faruk Jungu apapa limadera ina amanena kuti ndikuvuta kuti kukhoza kukhala magetsi mwina nyumba ndizotalikirana kwambiri mwina kuli zopinja zina zachilengedwe zoti nthambo sizingathe kudutsa koma kodi ino muzigona mundima ai boma likufuna kuti mugule zipangizo za magetsi a solar muta kulipira cash komanso ngati muli wochepekedwa ati kulipira pangono pangono zaka mpaka na ziwiri pena mwina zitatu kumene zinalanga ndi Mike Mlongoti banji tidzakhale limodzi mu program ina ya padera ya ngwengwengwe nali fuso lathu mu program ya lero. Chulani ndondomeko ziwiri zomwe munga gulire zipangizo za sola mdera lanu. Ndibwerezanso fusolo. Chulani ndondomeko ziwiri zomwe munga gulire zipangizo za sola mdera lanu. Perekani yankolanu potumiza SMS kapena WhatsApp kunambala iyi 0997-422-668. Ndibwerezanso nambalayo 0997-422-668. Osa iwala kulemba dzina lanu lonse, dera komanso boma lomwe mumakhala. Ndipo onse ochita mphumi atayankha funsoli molondola, tidzawawulutsa pa MBC Radio 1 lachisanu pa 26 April 2024, nthawi ya 5 koloko madzulo. Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsi a sola kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili onse mwa kampani zovomerezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi imbani foni pa nambala izi Vitalite 703 Green Impact Technologies 4260 kapena 0881 754 926 Yellow Solar 3020 Zua Energy 0994-791-414 Kapena tumiza ni SMS yolemba sola ku 3067 Star Times 0995-777-555 Sane Money kapena Solar Ed 0997-034-806 Ricapo Solar Systems 0994-549-641 Kapena 0995-251-491 Soles Energy 0996-528-378 Ndipo kumudzikwale 0888-728-242.